izikhronike zesibili isahluko 12 verse 1 kwathi lapho umbuso kaRehobowami usuqinisiwe yena senamandla washiya umthetho kaJehova noIsrayeli wonke kanye naye verse 2 kepha kwathi ngonyaka wesihlanu wenkosi uRehobowami uShishaki inkosi yaseGibhithe wakhuphukela eJerusalema ngokuba babephambukile kuJehova verse 3 enezinqola eziyinkulungwane namakhulu amabili nabamahashi abayizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha abantu babengenakubalwa abaphuma naye eGibhithe ngamalubi namasuki namakushe verse 4 wayithatha imizi ebiyeleyo kaJuda wafika eJerusalema verse 5 wayesefika uShemaya umprofethi kuRehobowami nasezikhulini zakwaJuda ezazibuthene eJerusalema ngenxa kaShishaki wathi kubo usho kanje uJehova uthi nina ningishiyile ngalokho nami nginishiyile esandleni sikaShishaki verse 6 zasi zizithoba ezikhulu zakwa-Israyeli nenkosi bathi uJehova ulungile verse 7 lapha uJehova ebona ukuthi bayazithoba kweza izwi kaJehova kuShemayi lathi bazithobile angiyukubachitha kepha ngiyakubakhulula emva kwesikhashana nentukuthelo yamayikuthululelwa phezu kweJerusalema ngesandla sikaShishaki verse 8 nokho bakuba izinceku zakhe ukuba bazi inkonzo yami nenkonzo yembuso yesizwe verse 9 uShishaki inkosi yaseGibhithe wakhuphukela eJerusalema wathatha ingcebo yendlu kaJehova nengcebo yendlu yenkosi yebo wathatha konke wathatha izihlangu zegolide ezenziwe nguSolomoni verse 10 inkosi uRehobowami yenza izihlangu zethusi esikhundleni sazo yazinikela ezandleni zezinduna zabalindi abagcina umnyango wendlu yenkosi verse 11 kwathi njalo uma inkosi ingena endlini kaJehova zafika izigijimi zizithwele zazibuyisela ekamelweni labalindi verse 12 kepha lapho esezithoba intukuthela kaJehova yabuya kuyo kuba angamchithi ngokupheleleyo futhi kwakusekhona nokuhle kwaJuda verse 13 inkosi uRehobowami yayisiziqinisa ke eJerusalema yabusa ngokuba uRehobowami wayeneminyaka engamashumi amane naye eqaleni kwakhe kubusa wabusa iminyaka eyishumi nesikhombisa eJerusalema umuzi uJehova ukhethile ezizweni zonke zakwa-Israyeli ukuba abeke khona igama lakhe igama likanina lalingunahama umamonikazi verse 14 wenza ubumi ngokuba akabhekisanga inhliziyo yakhe kumfuna uJehova verse 15 izindaba zikaRehobowami ezokuqala nezokugcina angithi zilotshiwe ezindabeni zikaShemaya umprofethi nezika-Ido umboni zibhalwe ngesizukulwane na kwakukhona njalo ukulwa phakathi kwaRehobowami noJerobowami verse 16 uRehobowami wayeselala koyise wembelwa emzini kaDavide u-Abhiya indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.